muindi biganiro vyacu vyo mu ndwiza naho ubutaha.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabaramukije mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoroni akabagira ubusa basohoreza Kigali mu Rwanda. Dusangira ijambo ya none yongeye kugaruka ku ngingo y'icyorezo COVID-19 gikomeje kuyogoza ubuzima bw'abatuye isi. Iki cyorezo cyadutse mu Bushinwa mu mpera z'umwaka ushize 2019 ariko kigaragara ku butaka bw'u Rwanda mu ntangiriro za 2020. Na magingwa ya kigikomeje kubangamira bikomeye ubuzima bwa benshi.
Bavuga bati isi n'umusa kandi mutwihorere, nigumanire ibyanyu ntabwo ari yo kwifuzwa. Turagiye mirongo itatu nimwe sata n'uze joro, twari dutegereje isaha y'ubuhanuzi. Irimu inzozi twakabakabaga kwinjira mu matage, nimutuze umwanzi wabiteguye kurega imbaga. Agiye gucumi azaba asize inzira akarengana, asembye mu kanya nk'akugumbya. Azabura n'icyo asubiza azaba afite ihahamuka. Ababuze imiryango kubwa korona virusi, abapfuye bizeye muhumure tuzababona.
By'umwihariko hirya no hino ku isi, iki cyorezo cyongeye gutera bamwe gushyirirwaho gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo guhangana nacyo. Nanjye ubabwira ibyacyo ndi mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali washyiriweho kuguma mu rugo nk'uko byemejwe mu myanzuro y'inama y'abagize guverinoma iheruka. Ndetse nta karere na kamwe kemerewe kugenderanira n'akandi mu Rwanda. Imwe mu mpamvu yateye umujyi wa Kigali kuguma mu rugo ni imibare imaze iminsi itumbagira y'ubwandu bwa COVID-19 ikiganza muri Kigali. Aha ndabumvisha muganga Daniel Ngamije utegeka Minisiteri y'Ubuzima uko asobanuriye impamvu y'umwihariko kuri Kigali.
Ibyemezo byose bijyanye no kwirinda COVID byagiye bishingira ku cyo isesengura ry'imibare ryagiye ritwereka. Iyo dusesenguye imibare mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu hose, biragaragara yuko hari umwihariko ugaragaye cyane cyane muri iyi minsi 50 ishize, uhereye uyu munsi wa none ugasubira inyuma, ugaragaza yuko umubare w'abarwayi dufite kugeza none mu gitondo usaga abantu 111 twabonye kuva umurwayi wa mbere kwezi kwa gatatu mwaka ushize, nuko 46% by'abo barwayi tubabonye mu minsi 50 ishize. Abantu tumaze gupfusha basaga 142 kugeza muri iki gitondo cya none, nabo 65% muri bo ni abantu bapfuye muri iyi minsi 50 ishize. Bivuze yuko muri iyi minsi 50 ishize ibintu byabaye bibi. Bivuze yuko icyorezo kugira ngo intera gifite ubu munsi wa none ihinduke, nuko hagomba gufatwa ibyemezo bikaze nk'ibi ngibi guverinoma yafashe mu nama yoweranye kwa Perezida wa Repubulika. Ni ukuvuga iki? Kugira ngo icyorezo ukwiyongera kw'abarwayi guhagarare, nuko uwanduye atagira ibyago byo kugira uwo ahura nawe ngo amwanduze. Niba uko byagendaga uwanduye kubera kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda n'uwo wahuye nawe nawe utubahiriza amabwiriza yo kwirinda, habagaho kwanduzanya. Ubu rero uwanduye turashaka ko aguma mu rugo, kuko dufite abantu benshi no mu mujyi wa Kigali. Mu isuzuma twakoze twasanze hari abantu basaga 20% mu bantu 1,500 twasuzumye bari bafite ibimenyetso byerekana mu maraso yabo yuko banduye. Bamwe ntibamenya ko bananduye, bararwara, bagira ibimenyetso byoroshye, babyita gripe buriya, barakira, ariko ubwo birumvikane ko hari abo bandi banduje. Bivuze ngo uyu mubare tunavuga w'abantu basaga 500 twajyaga dutanga buri munsi mu minsi yashize, ntabwo ari umubare ugaragaza umubare nyakuri w'abantu banduye hano muri Kigali, urarenze mu by'ukuri. Kugira ngo rero ibi bihagarare, nuko habaho gahunda ya guma mu rugo, twirinde kugumya kwanduzanya. Ikindi abarwayi tubamenye, kuko baraza kuba bari mu ngo zabo, twifashishe inzego z'ubuzima, abajyanama b'ubuzima n'abandi bayobozi b'ibanze, abi mu bigo nderabuzima. Iyo tuzi ko umuntu yasuzumwe tukaba tumuziho ko yanduye, turamuhamagara buri munsi tumubaza uko yaramutse, kugira ngo tumenye ufite ibimenyetso tumuvane aho atuye, tumujyane mu bitaro kugira ngo tumwiteho. Ibyo ni ukugira ngo turebe ukuntu imibare yahagarara hanyuma twongere dusubire ku mibare dushobora kugatuma tubungabunga ubuzima bw'abanyarwanda neza mu gihe twitegura kubona igisubizo kirambye ari cyo urukingo.
Ku ijwi ry'Amerika dutegura dusangira ijambo, abari bamaze kwandura iki cyorezo mu Rwanda basagaga 12,400, abamaze kugikira nabo bari hejuru y'8,000, mu gihe abandi basaga 4,000 bakirwaye, naho abandi 165 kimaze kubivugana. Muri guma mu rugo muri Kigali birumvikana ko hari abagomba kugorwa n'imibereho bitewe n'amikoro make. Ubutegetsi bwahise butangaza ko bugomba kwita kuri bantaho nikora mu mujyi wa Kigali. Uyu ni Professor Anastase Shyaka utegeka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu.
Leta yacu iriteguye, inzego zitandukanye z'igihugu ziriteguye. Tuzi ko iyo habayeho guma mu rugo abantu bafite ubushobozi butandukanye, hari abafite intege nke, hari abafungura ari uko bakoze, hari abandi bikoma mu nkokora mu buryo butandukanye, ugasanga ubuzima bwabo bushobora ko hazaharira cyangwa se bakaba banasonza cyane. Ibyo byose rero birateguye. Nagira ngo mbwire abadukurikiye mu mujyi wa Kigali rwose, he kugira ugira ubwoba bw'amafunguro bw'icyamutunga muri ibi byumweru bibiri kubera gahunda ya guma mu rugo. Inzego zirahari, inzego dukorana Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Mujyi wa Kigali, inzego za polisi, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ariko n'izindi nzego. Twateguye uburyo twabikora, biratworoheye. Hari ibishize ibyo twari dufite, hari aho twari tuzi. Icyo dusaba gikomeye ni uko batinya COVID aho gutinya inzara. Bashaka ko abanyamujyi na COVID abanyamujyi ntibatinya rwose, ntibatinya n'abasirimu ntibatinya, n'abafite amafaranga ntibatinya, n'abafite izindi mbaraga zitandukanye ntibatinya rwose. Twirinde COVID, nicyo gikomeye. Icya kabiri nacyo nagira ngo nsabe n'abafite ubwo bushobozi bw'iki, COVID ntabwo ari indwara y'abakire nk'uko byagiye bakunze kujya bivugwa. COVID abantu bose nabo dufite biragaragara, ari abihitana, ari abayirwara ikabazonga ikabazahaza. Twagira ngo rwose ikibazo cy'ibiribwa muri ibi byumweru bibiri bya COVID cye kuba aricyo kirazi ishinga abaturage, ahubwo barazwi ishinga no kuvuga ngo iki kibura gasani turakiranura dute, turakirinda dute, turaguma mu rugo dute.
Dutegura iki kiganiro kandi, umujyi wa Kigali wabaruraga abasaga 169 wagombaga guha ibiribwa ku buryo ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka aribwo watangiye gutanga ibiribwa ku bagizweho ingaruka na guma mu rugo. Bwana Pidanse Ruwingisa utegeka umujyi wa Kigali asobanura ko hari ibiribwa bihagije ku bashonje.
Byo kurya birahari ku buryo buri muryango urabona ibitunga mu minsi 14, ndetse twanateganyije ku miryango ifite abana batoya kubaha ibindi bibunganira harimo n'amata. Turateganya ko kuko uko iminsi igenda ishira tushaka kubona abandi bantu wari ufite ubwizigame cyangwa se yari afite ibyimutunga mu nzu bikaba byashira. Twamaze kubagezaho imirongo ya telefone iri mu turere dutatu tw'umujyi ndetse n'umujyi kugira ngo uwagira ikibazo abe yakigeza kuba kwa bamufasha, ariko n'inzego z'ibanze uko zubatse kugeza kuba kuri wa mutwara sibo nabo bashobore kwegera muturage. Nanaboneraho gutanga ubutumwa ko umuntu wese ufite umuturanyi abona atacanye imbabura mu gitondo na nimugoroba, nawe ubwe yakwihutira kumenyesha inzego zimwegereye ati mugenzi wanjye hano ashaka kwenda agize ikibazo kugira ngo tumugereho byihuse.
Muri iki kiganiro murumva n'izindi ngeri zitandukanye uko zisesengura ibyemezo guverinoma ifata mu mugambi wo guhangana n'icyorezo COVID-19. Hamwe mu ijwi rya Amerika yageze yasanze hari abaturage batarahabwa ibiribwa amaso bakiye hanze ubutegetsi nk'abawo mu karere ka Nyarugenge.
Tugusanze hano i Nyamirambo, uravuze ngo ni ku ndege, kubera iki muhita ku ndege?
Aha ngaha niho nyine abayede, abafundi, abakorombiye niho bakunda guhura kandi niho bakunda guteranira bari gushaka akazi cyangwa se kureba yuko bashobora kuba babona imibereho.
Ubu mwahageze sangahe?
Ubundi saa 12 tuba tuhageze. Iyo umuntu atari yabona akazi mu masaha ya saa 3, saa 4, saa 5, saa 6 atarabona akazi, dushobora kugeza mu masaha ya saa 12 byibura cyangwa se saa 11 tukaba turahavuye.
Ejo bundi batanze amahirwe yo gutaha mu ntara muri ibi bihe byaguma mu rugo muri Kigali. Wowe ayo mahirwe ntayo wamenye?
Amahirwe narayamenye, ariko kubera yuko mfite umuryango inahangaha ntabwo nashoboraga kuba najya mu cyaro kujya kubayo. Niyo mpamvu mba ngomba kuguma inahangaha muri Kigali.
Nibikomeza gutya surabahuta?
Ubwo nyine nibikomeza gutya tuzabyakira uko tuzabibona, nyine uko bizaza niko tuzabyakira. Imibereho yacu ya buri munsi nkatwe baba fondise cyangwa baba yede tubona abantu baza kuduha akazi bakadukura hangaho bita ku ndege bakajya kudukoresha nk'umuyede ni 3,000 umufundi ni 6,600 cyangwa se uwomeka makaro ni 8,000 ni 10,000 niyo mpamvu ubu ngubu tuba turahangaho dutegereje kugira ngo turebe yuko twabona uwo dukorana nawe akaduhemba
leta hari ikintu yari yabagendera mu gufata ibiryo bimeze
nta kintu turabona ariko leta yavuze yuko nyine ifite imbaraga za kutwohereza ibyo kurya ariko nago ibyo kurya ntago turabibona
buriya eye kibazo kitugwiririye twese zaje tukigabana kugira ngo tumenye ko nabandi kirababangamye ariko no zarebe inyungu zawe gusa eze abandi uzireke buriya abanyamakuru turasaba niwe mutuvuganira turasaba kutuvuganira n'ukuri birarenze birakabije buriya bafunze intara bavuga ko icyorezo kibaye cyinshi kigize gute ariko kuva bazifunga kugeza n'isaha abantu abarwayi bariyongera none tuzi ko kizarangira ryari aho bagomba kureka umuntu akaba yikorera kugira ngo abashe no kubona utudufaranga akore ibyo abashaba banyiri mazu barayakeneye amafaranga yabo ntabwo wamubwira ngo corona yarabaye ngo abikumvire buriya mutubwirire minister asohore kutugoboka turiwo mu bihe bibi bihenze bikomeye ariko tubisharinge tumenye njyewe ndabwira runaka gukora gutya ariko abayo wati so kuvuga gusanga wafaze cyemezo ukifatira runaka kubera ko wowe uhembwa ku kwezi abatahembwa ku kwezi babayo bati abantu rababiye ngo bagume mu rugo ariko nta kintu bahaye cyo kurya barabaho bati niba leta yemeze kututunga turi mu rugo ibikori turabasaye mutuvuganiye n'ukuri ibintu birakabije birarenze birakabije
bimeze neza kuba mu rugo ntago waguma mu rugo udafite icyo abana udafite mbega utayiteguye usabwe n'uburyo ubaho mu rugo ni ikigeragezo
gute
yarageze nyenge kuba abantu bariho bega bicaye ntacyo bakora hagataho ngo bega urumwe ubuzima babwagoye
ubundi butegetsi bw'umujyi wa Kigali rwa bufite gahunda yo gutanga ibiryo mwebwe ntabwo birabageraho
ntabwo baratugeraho na rimwe ubwo rero ntabwo tuzi gahunda urese kwizera Imana gusa
amabarura yarakozwe se mu bagomba kuzabibona bimeze bite
ntabwo mbizi ntabwo baratugeraho ntabwo baratugeraho
murabona se bikenewe koko kuri mwe
irakeneye nyine kubera ko iguma mu rugo ni ikintu cyari gitateguje urumva ko abantu bafite ibibazo bega
baba barabagezeho bakora intonde z'abagomba gufashwa
ntabwo baratugeraho turacyabyumva ngo batangiye kwandika intonde ariko ntibaratugeraho
murabona bikeneye ko mufashwa cyangwa mwebwe mufite ubundi buryo mwarimu bayeho
nta buryo bundi dufite ko kazi kahagaze twarafunze ko ntabwo ducuruza ibyo kurya abacuruza ibyo kurya nabo bafite amahirwe tugasaba dutabariho dusabwe n'Imana cyane idufashe iyo ndwara ikiri
abantu abaturage bose bibereye mu rugo kandi ibintu byo kubaka barabihagaritse kuko amakeka yose arafunze
ukabaho muterero mwebwe mu
nicyo kibazo nyine ubuzima nyine buratugoye nyine ubuse ntuturebe uko tumaze kunanuka ukuntu tungana ubuzima buri watugoye rwose turifuza ko nyine ibyo biryo byadutabara bikatugeraho amazi atari yarenga inkombe kuko hano mu Kigali nta munsi y'uko tugira turya ariko twagiye ku kadege hano tugakoreye amafaranga no kudutabara rwose no kubwira leta ikadutabara naho ubundi ubuzima buratugeramiho ni byiza leta yakoze byo gusubiza abantu mu cyaro ariko twebwe turatuye Kigali kandi turi bantu ntikora nese twebwe twagiye ko dutuye Kigali twe turatuye Kigali ntabwo twagiye
meze nabi guma mu rugo itumereye nabi
wenda kubona ukiri muto ejo bundi batanze amahirwe ku banyacyaro basubira mu cyaro iwabo kubera ko babonaga ubuzima bushobora kubagora wowe byagenze bite
oya ubuzima mu cyaro twavuye kera turaza twubaka ingine hangaha kandi nta n'ababyeyi tugirayo ubwo se wanyera usanga yonda nta mu cyaro ngira rwose ni nkaho ntawo ngira kuko nta babyeyi ngirayo n'amasamba bafamiye barijyaniye
bari bavuze ko batanga ibiryo kuri bantu nikora ntabwo birabageraho
ntabwo byatugeraho cyakoze bamaze iminsi batwandika mu masibo turategereje
bapanze gahunda baguma mu rugo mwebwe ntabwo bishoboka ko mwaguma mu rugo
urabona twebwe nk'ubu n'ubundi ni nk'ari mu rugo tutuye hano hepfo mu Rwampara ubu umuntu aba atembera hano nanura amaguru kuko n'ubundi nta kazi wabona abantu ntibabona uko basohoka ngo baze gutwara abakozi ni nko kunanura amaguru ni nk'aho turi mu rugo n'ubundi
korone tumeye nabi kabisa
gute
twe dufite abana batoya tuba dukeneye icyo kurya gihagije gutya tumeze nabi kabisa
leta se ntakirabagezaho
baratwanditse minakintu turabona
ku buryo bitinze bishobora kubagora kubaho
yego byatugora kabisa kubera twe turonsa tuba dukeneye n'imfashabere y'umwana iyo byumweru bibiri baba baduhaye basi icyo kurya natwe turi ababyeyi tubona icyo kurya
ejo bundi batanze amahirwe ku banyacyaro basubira iwabo mu cyaro wowe ntabwo bishoboka
yewe nataha ariko se ayo mahirwe harwo bacyuraga umuntu ntatike afite ko bacyuraga umuntu ufite amafaranga yo gutega nk'uko n'ubundi bari basanzwe batega mbere keretse nimba bari kujya badutwarira ubuntu nari gutaha yabadutwarira
mukuruza hano ntabwo usho bufite impungenge ko ushobora kuhandurira icyorezo covid 19
impungenge zo ntago zabura ariko haba ari kandagira ukarabe turakaraba n'amazi n'isabune cyo dusaba nuko bakwihutisha ibyo bagiye gutanga ikatugeraho vuba
Muri cyateza amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika aho turebera hamwe ingaruka z'icyorezo COVID-19 ku Rwanda. Muracyumva akabagira ubusa kuri mikoro. Hari naho Ijwi rya Amerika yasanze imyiteguro irimbanije ngo abakozi mu nzego z'ibanze bageze ibiribwa ku bashonje. Nabajije Bwana Didier Richard Rwigema, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rwezamenyo ya mbere mu karere ka Nyarugenge, abanza kumbwira uko babiteguye.
Uko bipanze nuko habanje kubarura abaturage bakeneye ibyo kurya isibo ku isibo, umudugudu ku mudugudu, duhuza imibare ku kagari tuyohereza ku murenge, ibiryo biraza. Ubu ngubu uyu munsi twa twatangiye kubitanga dushingiye kuri ya mibare yatanzwe, ikaba turizera ko biribuze kugenda neza nk'uko byatangiye.
Akagari kanyuma harimo abantu bakeneye iyo nkunga bangahe cyangwa imiryango?
Murakoze. Imiryango dufite ikeneye inkunga twamaze kubarura ni imiryango 528 ni ikeneye inkunga mu midugudu ine dufite.
Mukurikije n'amabwiriza yo kwirinda byo abaturage barajya babasanga ahantu mu rugo cyangwa hari agasantere bateguye barajya bahurira?
Yego, murakoze. Uko gikorwa gipanze, ibiryo hari site y'umurenge ihurira hano kuri Ecole Primaire y'Intwari, niho ibiryo bipangwa bikurikije uko imibare yagiye itangwa. Noneho ibiryo bya buri kagari bijye ku ruhande tubizane hano ku kagari, abayobozi b'umudugudu n'amasibo babimanure kuri tere, noneho ababihabwa baragenda babihahererwa mu rugo. Ntawe ugeze hano n'ukugera twa bibashyikiriza urugo ku rundi. Iki gikorwa rero tukifashishwamo n'abayobozi b'umudugudu n'abayobozi b'amasibo n'inzego z'umutekano, noneho tugashaka imodoka igenda ibimanura muri buri mudugudu umuntu bagenda babimushyikiriza hamwe n'urubyiruko rw'abakorera bushake dusanzwe dukorana.
Tuvuge nk'umuntu uba wenyine, ingano yabyo irangana iki?
Murakoze. Nibyo koko biterwa n'umuryango umuntu aba afite. Dufashe nk'urugero abantu batandatu kuzamura mu rugo rwabo bari guhabwa ibiro bigera kuri 25 by'umuceri ubutuvugana, bagahabwa n'ibishyimbo bigera ku biro 14. Abafite abantu batandatu kuzamura, abafite batatu kuri batanu bagahabwa ibiro 12 n'ibice bitandatu by'umuceri n'ibiro 7 by'ibishyimbo.
Bizahura n'iyi gahunda rero bari bafashe iminsi 15 nibambyumva neza?
Yego, bizahura n'iyi minsi 15. Noneho abambe turabahaye, ariko hagize n'abandi batabonye ibyo kurya bagaragara nyuma, nabo tukabonyaho nabo bagahabwa ibyo byo kurya.
Mu cyiciro cya mbere muri gahunda ya guma mu rugo yarebaga igihugu cyose, twagiye twumva abantu bavuga ngo harimo ibimenyane, abo bakorera bushake bari kwihera abantu babo bazi. Umuco muri ibi bintu wo umeze ute, mwabigiyemo inama gute?
Okay, murakoze. Umucyo urahari ariko ntihajya habura ibibazo, kuko hari umuntu ushobora kwibagirana. Hari umuntu uba utuye nk'ahangaha, urabona hano ni mu mujyi, asanzwe akorera ahantu kure, gahunda yarageze yaguma mu rugo ari hano, akaba atazwi. Ariko twakoresheje ikoranabuhanga risanzwe, yaba WhatsApp na telefone, kugira ngo umuntu wasigaye uwo ari we wese nawe yegere umuyobozi w'isibo. Kuko impamvu ibi ngibi mbere hari imbogamizi zagiye zibamo, ni uko wasangaga hari hamwe na hamwe abayobozi b'imidugudu bari kubikora bonyine, ariko ubu ngubu byagiye ku muyobozi w'isibo. Umuyobozi w'isibo afite ingo zitarenga 20, kuzikontorora biroroshye ku buryo ashobora kumenya uwagize ikibazo. Kandi n'abasigaye nabo turimo turakora ibarura rishyashya ku bantu basigaye bake bakeya, nabo ku buryo anytime twabwiwe ko nabo bagaragaye ibi byabo byo kurya byaboneka byahita byoherezwa nta kibazo.
Iyi gahunda yaguma mu rugo kuri Kigali ntiyagize ingaruka kuri bantaho nikora gusa ahubwo no kubacuruzi cyane aba baciriritse.
Yibona leti tubwira ngo tugume mu rugo natwa abacuruzi batoya, hanyuma ibikorwa bya leta bindi nk'imisoro ntibavuge ngo bihagarare, kandi ubucuruzi nta kigenda, abantu bari muri guma mu rugo ntibahaha barakenye, ariko ibikorwa bya leta bigakomeza bikajya mbere ngo dusore na pressure ntibabihagarike, bagashiraho nayo manje amafaranga ntayo, banyiri mazu bakeneye amafaranga. Ubu koko muwamubona ko twebwe tuzabigenza dute? Twasabaga kugira ngo mutuvugire kubera ko ibi ngibi ntabyo. Uku ni ukwikunda, ni ukwikoreza abandi imitwaro badakozeho. Ubu si imisoro ko bayidukeneyemo tukaba nta clientele dufite, banyiri mazu bakeneye amafaranga, imisoro yo tuzayikura he? Kuko uriya muntu ubwiye ngo guma mu rugo atagiye gushakisha, kuko abenshi ari banyakabyizi yaza guhahisha iki? Ibi bintu birakabije. Ngo kudukubitaho ikintu kigoye bo batabanje kureba uko bimeze. Turaremereye kwikarakasa mu muhanda ntibyemewe, ariko turarushye pe.
Iyi gahunda yaguma mu rugo muri Kigali kimwe n'ibindi byemezo leta ifata mu mugambi wo guhangana na COVID-19 bikunze gukurura impaka ndende. Bamwe bati byari bikwiye, abandi bati ntibyakoranye ubushishozi. Kuri inshuro ababishatse bahawe uburenganzira bwo gusubira iwabo mu byaro, maze benshi barahambira basohoka muri Kigali. Ni ingingo no yateje impaka mu bitangazamakuru bitandukanye, nk'ahabwa na Jean Baptiste Karegeya, umunyamakuru urambye mu mwuga, yari kuri televiziyo ya Rio Talk bavuga kuri iyi ngingo.
Burya n'abantu bakwirakwiza ibihuha kuri COVID ni ukubera ingamba ziba zivuguruzanya na realite. Niba ugiye gushyiraho guma mu rugo y'iminsi 30, banza umenye ngo abantu bose baraho bamara iyo minsi 30 babayeho neza. Do imyanzuro yakagombye kuza rero itateza ikindi kibazo. Icyo gushimirwa ni ukuri ya muntu yahawe amahitamo yo kumenya ngo guma mu rugo ndayikorera he, aho yumva yisanta areze yumva atekanye. Bazwe kuguma muri Kigali habaye guma mu rugo ni yari nyakabyizi cyangwa yari umuzunguzayi, nta kintu akazi ntikari gukorwa, nyirinzara mwishyuza n'inda iramwishyuza. Mu gihe hari yagiye muri Nyaruguru afite akarima ashobora guhingamo ibirayi cyangwa wenda yari yarahingishije agasarura akarya, aho kugira ngo bari abantu bose kwa bonye bari buzuye muri gare, bari bose n'abari bahisemo bati guma mu rugo y'i Kigali twebwe yadushyira habi kurusha uko twajya muri guma mu karere. Iyo guma mu karere noneho babandi bangahe muri bari abantu nihabonekamo wenda 2% bajyanye uburwayi mu turere, ari uburyo bazabamanaginga. Twirinde ikibazo cya corona igihita kizana n'indi implication ya economy. Kuba coronavirus ihari ni ikibazo cya sante. Mu ngamba zacyo zo gukemura ikibazo cya sante, ntibigomba guhita byinjira mu guteza ikibazo cya economy. Bari abantu bose abahisemo kugenda kuri iyi, nuko babonaga muri Kigali bari kujya babura. Njye ikintu cya mbere nashyizeho vi nuko leta yemeye ko umuntu wese ajya ahantu yamaririye iminsi 15 atekanye. Icyo ni vi cyane cyawo. Buri wese ubu warayageze iwabo yaryamye yaruhutse buracyaje guhinga mu gihe Kigali no gupagasa bitemewe.
Mu gushaka gusobanukirwa byimbitse ingaruka z'ibi byemezo bifatwa mu mugambi wo guhangana na COVID-19, Ijwi rya Amerika yambaje impuguke mu by'ubukungu n'ubuvuzi bwana Kanizius Bihira.
Bifite ingaruka mbi cyane ku bantu batuye igihugu, ku misoro yabonekaga, ku bukungu bwazamukaga hose. Bifite ingaruka kandi ingaruka mbi ntabwo ariyo mu gihugu cyacu gusa, no mu mahanga izagerayo, kuko usanga hari ibihugu byinshi byiyemeje gukoresha guma mu rugo, ariko njye mbona guma mu rugo atari cyo gisubizo cyiza kuri iyi ndwara.
Igisubizo cyakagombye kuba ikihe?
Igisubizo cyakagombye kuba yuko bapima abantu benshi, kandi abantu bamaze kubona ko ari bazima bagakora amasaha y'akazi ahagije, haba mu cyaro haba mu mujyi. Noneho mu cyaro urabona umuhinzi arakora amasaha abiri akajya kwikinira igisoro akajya kunywa ubushera, yagombye gukora amasaha nibura 12, kuko iyo hari iki cyorezo ni nk'intambara, abantu barakora cyane kugira ngo umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongere. Noneho abantu babashe kubona ibyo kurya, babone ibyo kugaburira abadakora ako kazi, babone n'ibyo kujyana mu nganda kugira ngo inganda zibyongerere agaciro, ndetse haboneke n'ibyoherezwa mu mahanga ku bantu batabigira, noneho tukabona amafaranga y'amanyamahanga y'amadovize.
Uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe utangira abantu bari bafite icyizere, ndavuga ku Rwanda ko wenda ibintu byaba bigiye kujya mu buryo aho kujya mu buryo, ahubwo imibare y'abandura yari yongereye kugeza ubwo bashyize umurwa mukuru muri gahunda ya guma mu rugo. Ibi byo no kugaburira abantu badakora, ibyo byo bifite izihe ngaruka ku rwego rw'ubukungu?
Ku rwego rw'ubukungu bifite ingaruka zitari nziza, kandi nge natanga nk'urugero, igihe bari gushyira abantu muri guma mu rugo ni kuri Noheli n'ubunani.
Kubera iki?
Kubera ko bararetse abantu barazenguruka bajya mu byaro, bamwe bajyana za matora bajya kuryambayo, ntabwo cyari igihe cyo kugira ngo bisanzure bajye kwikorera ibyo bashaka, bajye kunywa amayoga. Urabizi ko nko mu cyaro abantu bambara udupfukamunwa ni bake cyane, hari n'abatagira amafaranga yo kutugura, rwose bigaragara ko nta bushobozi bafite. Iyo urebye hagati ya Noheli n'ubunani niho habaye amarorerwa, kuko bararetse abantu barayisanzura rwose, baragenda ibyo batashoboraga gukora muri Kigali babikorera mu cyaro. Ari naho wabonye ahantu n'imirenge yo mu cyaro yatangiye kubonekamo abantu bafite uburwayi. Ngerewe nkabona ko umuntu ari gushaka kujya hariya ahantu mu cyaro kuzenguruka uko ashatse, yari kubanza agapimwa bakareba niba ari muzima akabona kugenda, ndetse n'ugarutse muri Kigali bakabanza bakamupima bakabona ko ari muzima, basanga arwaye akavurwa, basanga atarwaye akinjira. Iki cyorezo tumeze nk'abari ku rugamba rw'amasasu, uretse ko icyo turasana nacyo tutakibona. Ubundi ku rugamba wirinda kudohoka, iyo udohotse uratsindwa. Hari nayo mpamvu mvuga ko hari ikintu bibagiwe, abantu dukuze b'inararibonye ntabwo tugishwa inama. Ubona abantu barimo gukurikirana iki kibazo ari abantu b'abasore bagitekereza ko wenda hari urukingo ruzaboneka vuba, kuko abanyamahanga baratwereka icyo bita showbiz, biteza inshinge ngo z'urukingo, ariko biriya ntitwamenya niba ari urukingo koko.
Ntabwo murufitiye icyizere?
Nkanjye ndi mu by'ubukungu n'iby'ubuvuzi, urukingo rugirira icyizere iyo baruteye umuntu ukamuterana ya ndwara ntimufate. Kugeza ubu ruriya rukingo nta wamenya uko barugeragereje, sinzi niba no kumbeba barabigeragerejeho ngo rugaragare. Barabyihutisha cyane kubera n'ikoranabuhanga ryaje, bakabinyuza ku mateleviziyo, bakabinyuza ku maradiyo, bakumva ko birangiye. Ariko urukingo ntabwo ari ikintu gikinishwa. Naguha urugero, urukingo rwa SIDA n'umuti wa SIDA byaje muri za 85, abantu bose babyiteje barapfuye. Impamvu ruriya rukingo utarwizeye 100%, ni uko indwara ikomoka kuri virusi. Iyo igiye mu mubiri w'umuntu ifata ADN ye ya selire, noneho igahinduka nkayo. Noneho undi ifashe, niba muri abantu batatu ifashe, mwese ihindukana na ADN zanyu zidasa, ugasanga mufite amavirusi adasa. Ya mavirusi adasa ushatse kuyavura wajya wica selire z'umuntu, ubwo na wa muntu agapfa. Ari nayo mpamvu n'ubu bamaze kubona ruriya kingo, babona iriya virusi bavuze ikomoka mu Bwongereza ashobora no kuba atariho ikomoka, babona yageze Afurika y'Epfo, babona yageze mu Bufaransa, ntabwo urukingo bavumbuye rwavura iriya virusi.
Dusubiye ku rwego rw'ubukungu, hari umucuruzi wahoze ambwira ngo bitewe n'uko bashyize abaturage muri gahunda ya guma mu rugo mu mujyi wa Kigali, kandi abo ngabo akaba aribo babahahiraga, Leta yagombye no gutekereza ku misoro babishyuza bakabaye bakoreraho. Icyo cyo mu rwego rw'ubukungu kirakoreka?
Hagombye kujyaho komisiyo irebana n'ubukungu, ikareba ingaruka zabwo, tukareba n'ikintu twakora kugira ngo ubukungu busubirane, kuko buzasubira inyuma cyane bujya munsi ya zeru, kandi twari tumaze kugera ku bukungu bufite umuvuduko kugeza hejuru y'8%. Nkabona rero iki ntabwo ari ikintu twari dukwiye kwicarana ngo abantu bicare mu rugo ntacyo bakora. Ubundi umunyabwenge, kera bitaga abacurabwenge,
yego,
nta kintu cyagombye kumufungirana mu nzu ngo kimuhagarike adatekereza ibyangije akamaro k'igihugu. Rero ubona iki cyorezo cyagombaga gutuma ari abayobozi bacu bahindura ingamba, ari n'abaturage bahindura ingamba. Aho kuvuga ngo abantu bagume mu rugo, umuntu usohotse agiye mu kazi kagaragara agapimwa, basanga ari muzima akagenda akahaca ingando agakora kugeza ibyo akora abitunganyije. Njyewe mbona ari icyo cyakorwa, kuko niba umuntu agumye mu rugo yashoboraga gukora ntakore, kandi bishoboka ko birakenewe. Urumva ko ni ikibazo kizatujyana mu bukene bukabije, ubukungu bwacu bukamanuka bukajya.
Bwana Kanizu Isibihira impuguke mu by'ubukungu n'ubuvuzi niwe udusoreje ikiganiro dusangira ijambo cyanone. Ndamushimiye cyane, nshimiye cyane kandi nta buri wese kumusanzwe mu kiganiro nkirengagije namwe mudahwema kudukurikira. Mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu kuri Radio America. Mwarana Ahwa Yurusa nahuta.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.